Banange ennaku zino ebyomukwano byavaawo gwasembereeri baateekawo ssente atalina ssente takubita donati benate kuyitako buyisi
www.djericom.com.